Deuteronomy 31 verse 1. UMose waya ukukhuluma la mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli. Verse 2. Wathi kubo, ngineminyaka ikhulu namashumi amabili namuhla, angisenamandla okuphuma nokungena. UJehova ushilo kimi ukuthi, hayi ukulwela leli Jordane. Verse 3. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho, uyakuwela phambi kwakho achithe lezi zizwe phambi kwakho uzidle. UJoshua uyakuwela phambi kwakho njengokukhuluma kukaJehova. Verse 4. UJehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe kuSiwoni, naku-Ogi amakhosi ama-Amori, nakulo izwe lakubo abababulalayo. Verse 5. UJehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. Verse 6. Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningashaya uluvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe, hayi kukuyeka akushiye. Verse 7. UMose wambiza uJoshua wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwa-Israyeli, qina ume isibindi, ngokuba uyakuhamba nalaba bantu uyezweni uJehova afunga koyise ukubanika lona wena, uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. Verse 8. UJehova nguyo hamba phambi kwakho, uyakuba nawe akayikukuyeka ukushiye, ungesabi ungabi nangebhe. Verse 9. UMose waloba lo mthetho wabanika wona abapristi, amadodana kaLevi ababethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova namalunga onke akwa-Israyeli. Verse 10. UMose wabayala wathi, ngasekugcineni kweminyaka esikhombisa njalo, ngesikhathi esinqunyiwe sonyaka oyekelo ngumkhosi wamadokodo. Verse 11. Lapho wonke u-Israyeli efika ukubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni akuyikhetha, wofunda lo mthetho phambi kuka-Israyeli wonke ezindlebeni zakhe. Verse 12. Butha abantu amadoda nabesifazane nabantwana nomfokazi wakho phakathi kwamasango akho ukuba bezwe, bafunde, bamesabe uJehova uNkulunkulu wakho, baqaphele ukuwenza wonke amazwi alo mthetho. Verse 13. Nokuba abantwana babo abangawaziyo bezwe, bafunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wenu isikhathi sonke sokuhlala kwenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Verse 14. UJehova wathi kuMose, bheka izinsuku zakho sezisondela zokuba ufe. Mbizo uJoshua nime etendeni lokuhlangana ukuba ngimyale. OMose noJoshua base beyahamba bema etendeni lokuhlangana. Verse 15. UJehova wabonakala etendeni esensikeni yefu, insika yefu yema ngasemnyango wetende. Verse 16. UJehova wathi kuMose, bheka, wolala koyihlo, laba bantu bayakusuka baye ukuphinga na uNkulunkulu babezizwe abasezweni abaya kulo ukuba bahlale phakathi kwabo, bangishiye, basaphule izivumelwano engisenzile nabo. Verse 17. Ntukuthelo yami yakubavuthela lolo suku, ngibashiye, ngifihle ubuso bami kubo, bayakudliwa behlelwe ngokubi nangezihlupheko eziningi, baze bathi ngalolo suku, lokho kubi akusehlelanga yini ngokuba uNkulunkulu wethu engekho phakathi kwethu na. Verse 18. Mina ngiyakufihla nokufihla ubuso bami ngalolo suku ngenxa yakho konke okubi abayakube bekwenzile, lokhu bephendukele kwabanye onkulunkulu. Verse 19. Ngalokho zilobeleni leli hubo ulifundisa abantwana baka-Israyeli, ulibeke emlonyeni yabo ukuba leli hubo libe ngufakazi wami ukumelana nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 20. Ngokuba lapho sengibangenisile ezweni engalifungela oyise elivame ubusiness nyosi badle basuthe bakhuluphale bayakuphendukela kwabanye onkulunkulu babakhonze bangidelele basaphule isivumelwano sami. Verse 21. Kuyakuthi lapho sebehlelwe ngokubi nezinhlupheko eziningi leliwubo lifakaze phambi kwabo njengofakazi ngokuba aliyukukhohlakala emilonyeni yenzalo yabo. Lokhu ngiyazi imicabango yabo bayicabangayo namanje ngingakubangenisa ezweni engalifungela bona. Verse 22. UMose wayeseloba leliwubo ngalona lolo suku walifundisa abantwana bakwa-Israyeli. Verse 23. Wamyala uJoshua indodana kaNuni wathi, "Qina ume isibindi ngokuba wena uyakubangenisa abantwana bakwa-Israyeli ezweni engalifungela bona, mina ngiyakuba nawe." Verse 24. Kwathi lapho uMose seqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphela. Verse 25. UMose wawayala amaleva ethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova wathi, verse 26, "Thathani le ncwadi yomthetho niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona, ibe ngufakazi, imelane nani." Verse 27, "Ngoba mina ngiyakwazi ukwambuka kwakho nentamo yakho elikhuni. Bheka ngisekhona nani namuhla niyahlubuka uJehova, kuyakuba kakhulu kangakanani emva kokufa kwami na." Verse 28, "Ngibuthele wonke amalunga ezizwe zenu nezinduna zenu ukuba ngikhulume la mazwi ezindlebeni zazo, ngifakazise izulu nomhlaba ngazo." Verse 29, "Ngoba ngiyazi ukuthi emva kokufa kwami niyakona nokona, niphambuke endleleni enginiyale ngayo ububi bunehlele ngezinsuku ezizayo, ngokuba niyakwenza ukubi emehlweni kaJehova nimthukuthelise ngemisebenzi yezandla zenu." Verse 30, "UMose wayesekhuluma ezindlebeni zebandla lonke lakwa-Israyeli amazwi ehubo lakhe aze aphela."